Ladies love him, men envy him, but they all accept his talent. It's DJ Bunduki. Log on to www.djbunduki.co.ke.
I wish ungekuwa mavumba kwanja manoti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, if you love me, when I'm me, haki ya Mungu nakupenda. Nobody can show you love, usiwamini, ukishawapa wanakwenda. Oh, basi jilegeze, nikubebe mgongoni. Nika nikudekeze, nikutunze kama moni. Wakija wapote, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone. Wabamijo, ululu femi. Oh baby, asa cheza nikone. Wabamijo, basi cheza na mimi. Mojongo mwaropahimi chungu kiuziwa, same mara sabini, uo mzungu siachaliwa. Kependa chunga majini, kwenye ufungu pareniwa. Kumbate baridini, kwenye tundu kama njiwa. Uyo wangu nyoma kuti usini jena kibiriti.
Asawe,
benzi likageuka chuki, nyumba ikawa kibiti.
Asawe,
nipatie vya kitandani, nipe paka kwenye kiti.
Asawe,
ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Kobasi jilegezi, nikubebe mgongoni. Kitandani nikolezi, kwa miuno ya kingoni. Kisha nipembeleze, nirudisha utotoni. Weka mate nitelezi, kama nyoka pangoni.
Caribbean, I wanna bend the heat, you come down.
Jack.
Nice up.
Mag Tracks.
Nice up.
DJ Funtuki.
We could cause him a dad, Johnny Kuti nice. Kaswakani make Gunga Johnny and the nice. Village tracking a Gunga Johnny Kuti nice. Cook, Kuti nice. Cook, Kuti nice. Mkuli mani jembeloni kuti nice. Ulede makona cheke to anani nice. Ufuski ya magengeloni kuti nice. Cook, Kuti nice. Cook, Kuti nice. Kidogo niko na manza meiva. Nika shindo ni yati ametulia. Sunatuwa mwana mkia ni tabia. Kani sura tambuzi alipatiwa. Mimi huyo nikenda kumkatia. Excuse me, shore very nice. Soto wa Hadija na kwaga amekulike. Akanipa namba akipika smile. Nika mwambia nimetoka geto. Akasema usimine. Akani nice. Hey! Mifuko zimeja joni kuti nice. Kaswaka nime gonga jo ina ni nice. Mile traki na gonga jo ni kuti nice. Kuti nice. Kukuli mani tembelo ni kuti nice. Unede makona cheke to ana ni nice. Kukukia magengelo ni kuti nice. Kukukuti nice. Kukukuti nice.
Abalala watabani leo. Bato unileo. Kumutiba wako sinileo. Yes.
Okay.
I love me because I devil am a genie. She touch me slow like Monica and Marina. Make up size like American Marina. She want this. I see to that I give her that. I this girl want it. Funny. She sign seal it. Funny. She a wine slow. Dirty. She a wine for me. Dirty. Cause I got a bag full of money. Sweet girls, them love sweet money. Sweet life, you just sit your on it. Sweet life, don't just sit your on it. Sweet life, you just sit your on it. Sweet life, you need big money. How this girl want it? Funny, she's hind seal it. Funny, she a wine slow. Dirty, she a wine for me. Dirty, how this girl want it? Funny, she's hind seal it. Funny, she a wine slow. Dirty, she a wine for me. She's our me magic magic. She a give sweet love, sweet magic. She's our me magic magic. Sweet love, sweet magic. Sometimes I hide in another corner. I see the girl, she a do this slow wine. The way she wine with another man. Oh, with another man. A fan call me, make she not give no answer. Drive your car, she delete me number. Why the way she do it, she can kill a man. I never wanna see her with another man.
Tell my face and your body does have eye contact. You make the man fall back. I'm able to bust plan. I put my life on that.
Me and Rufy with another day. Wow. Give me the only another go.
I'm ready to do it.
kisa mwa, sauti ya kinanda ongeza bro, kama kuna shida semu kanjwe mado. Wale mablay na afi, uletaga uko na kashida. Wesemu sipigwe kao, sinishukishe katepo, utapigwa mablo. Zikishika kabraza, usichome ukijifanya bro. Usitidai weni deadly, ukazidi ukalala kwa cho.
Finya 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 player, washa mote wake each and everywhere. Nataka ona kila mkono kwenye hewa. Yeah, tunaifanya tena. DJ tafadhali finya player, washa mote wake each and everywhere. Nataka ona kila mkono kwenye hewa. Yeah, tunaifanya tena.
Tunaifanya tena.
Mau niweze kukromo. Nina njaa, nina njaa ya kungana. Nina tamaa ya kufika fangyo na ngangana. Meroga na flow, roga na flow, tamu utataka tena. Nirudie isipete faster. Nasaka madona, pika mashow, jaja amenipa favor. Wanajua na nindie master. Rasta si gangsta na basha na washa. Shikisha tamasha, tavusha mipanka. Tandika migeta, chunga teleza. Jaribu eleza, hakuna kucheza na kupembeleza. Tuna wajibu wa kutekeleza. Nitaratibu kusema kutenda. Chakula kibao ni shida kumeza. Mitena na tena.
You bring the fire say yeah yeah yeah. Kaina kubamba say yeah yeah yeah. Red a cappella say yeah yeah yeah.
What? What?
Bring the fire, say yeah, yeah, yeah. Kaina kubamba, say yeah, yeah, yeah. The red a cappella, say yeah, yeah.
usual. Gets the lifted, something to get used to. It feels good.
This feeling in the heart, though.
Hey, yeah.
It makes my heart glow.
Oh.
No matter the angle. This love is really cool.
Take easy, the look on my face. You can tell that I've been insulting up off in this space. And the feeling that I'm feeling is for something to embrace. Feels like heaven, something to embrace.
I know, say this not be your first time. It's definitely not my first time to love. Cause I feel it in the air. Oh, I feel it in the air. Something may happen for you. Yeah.
Finest, it's none other than DJ Bunduki, the champion.
I want you to be my love. I want you to be my girl. I want you to be my love. I want you to be my girl. Oh, 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 oh. I want you to be my lover. Nikupende kama pila au masala. Nikukarange kama githeri na nyama. Kwanza nimependa hiyo mascara. Umenibamba ngozi nyororo. Figa iko seti wororo. Mimi nisha foli nonono. Unionichizisha kama munati na kolombo. Chini chini anacheza chini chini. Pole pole sinaposha chini chini. Chini chini anacheza chini chini. Pole pole sinaposha chini chini. I want you to be my love, my love. I want you to be my girl. I want you to be my love, my love. I want you to be my girl. Oh, oh, oh. Wananitanga wakuori before. Nimependanga msikana maragori. Anabinanga sikati si maroni. Na anaendanga kanisa ni muhori. Anapendanga kucheza loko. Kwa kiuno wamefunga leso. Masla ikwina na watichi leso. Hameni mate mate sandago. Chini chini anachuza chini chini. Pule pule sinaposha chini chini. Chini chini anachuza chini chini. Pule pule sinaposha chini chini.
Unataka wewe jogo, mpenzi jamu. kupeleke kwenu Kaitaba. Kaitaba kwa mama na baba. Na mimi nikupeleke nyumbani. Nyumbani kwetu Mirumbani.
Hati ya makusasira. Misi wezi kushindana. Hati ya makusasira. Misi wezi kushindana.
Kwa kushindana. Kwa kushindana.
Forever. let's fly away together. Odo moda bode ka metwa kusida wo beba. Kwisi usudo wo nyame tolo bobo wo yile fempa dia no defane tie tie na me popo wo ka sem de gu masumpa na me kontomi. Nyame me pe wadi ene na kokomi. Na se ni wo amfa so bodo mbome. Yeah. Ninya wo na me bohe. Wudi ni chee dia ni ntomenu. I can't watch your baby tell me you coming soon. My dream would have that good to do for honeymoon. Can't hope I just have a bunny can do. Yeah, me name is I will give anything just to be with you. You're my everything, you're my baby girl. Yeah, me best I become a boy. You're the man in my
home. In my head, in my heart. And I know that you got me.
DJ Bunduki.
You tap me on in a four corner. And I know that you love me. I open that sun up. Yeah. Give me a lover. Me and you, nothing no other. You're the only one, baby. Can you believe that? Whatever me, no, no giver. Oh, I. Girl, forgive me, nina poko. Me ready when the call, cause me propose. Me touch you, mungi, nepe, kuna to. But you love me, I tap your monta, oh, yeah.
DJ Bunduki.
Low, now open your money for beba. The kind of city I'm a tattoo. Oh, they got high heels, now crop top day. Watch and go perform on a home, kuna rain. Hey, baby, mama, I'm on my way. Manicure, pedicure, bills I pay. Yeah, so city, now kunyo na silewe ma. Kukuni mechizi, nuza nyumba, neke shima ba.
So city, now kunyo na silewe ma. Kukuni mechizi, nuza nyumba, neke shima ba.
Nefe namba, niko kusoma kisha tungari. Nchupatani pati rongari. Kisha upute keja bagari. Mina we're the best couple. Hit us when I hit you. I was like, you knew we baby. Bounce. Rocky flash, need to call. My sinipi number, see no shame, but walk it flows. Complain, open the boy car. Now walk it talk, talk more, but the choker. No put the champagne, and I'm a vodka. Now can you see the day, I'm a coca. See me put the boat in the county, too. The leo, the kuna, leo, show me and you.
See me kuna, boko, the boat, the country. The leo, the kuna, leo, show me and you.
DJ Bunduki.
You're the one I want though. Before my liver start to fail, you're the one I need oh. Before cassava start to fail, and if I ever leave oh, make what I carry me they go far away, far away. So I am looking for a sister. Show her my love oh. Make she come, they go far away, far away.
me I know they do again.
And I am looking for racist.
You're my lover. She ain't got a man. She don't have me like that.
And I am looking for racist.
Can you handle a girl like me? Bad gal things, I can be what
party, party. All the girls get naughty, naughty, naughty. Whoa.
I wanna roll with a boy like you.
So what?
Does she wanna roll with a girl like me?
So what? A sexy queen with a body like yours.
So what? So what? So what?
We can take it real slow if you want to. We can do it all night if you want to. That's still dawn. We be moving all night long.
DJ pull up, drop the beat of the dancehall. Sexy girls all night and they won't stop. There she goes, drop it like a bomb squad. Me touch you right there, right there. Me take her to my place, my place. She knows how to find it, find it. Now tell me if you like it, like it.
Do you like it when I drop it down low?
Uh-huh.
Drop it down low, drop it down low.
Drop it.
Do you like it when I drop it down low? Drop it down low, drop it down low.
Party, party, all the girls get nuts.
Party, come to my party, party, party. All the girls get nuts.
DJ Bunduki.
Zina, baby nange wenkuwa, ngacho yo yanze chenkuwa, baby bambi tonika.
Kula mixing, o mixing, evidunge vinkolera, sweeting kwe tata, and the ice de eating ze melting. Iyo mala kuto kita,
kwe,
watu tonsa kumitani,
kwe,
mkwano topi mapima,
kwe,
mtu adoni kama sade,
kwe.
Let's go.
Bunduki.
Now watch Kaji to meta. Chupa after chupa later waiter. Nika mtake toto moja. Mwondoko wana nensa nensa. Hamsa, hamsa mia. Eka nepa mimi nia. Yaku mkaribia. Na maneno matamu kumambia. Nikaenda boxa kaingia. Hata dakika haikufika. Tuko chumbani na mshuma. Tuko fiko kama tulivozaliwa. Hamsa, hamsa mia. Shika mazi kandu ya kudandia. Hamsa, hamsa mia. Hamsa, hamsa mia. Hamsa, hamsa mia. Usioni haibu mami katika. Hamsa, hamsa mia. Hamsa, hamsa mia. Hamsa.
Nanga, tuvuke na manga, twende na hii hadi Ilonga, uko nyuma ni kitonga, koko ni meka na nanga, cheupe wa kitanga, kiuno kina shanga, naputapa kwenye pizza kwenye manga, mimi kwa koso nanga, nebutaze manga, natata kukukubu, si kwenye wehu.
Give me mic, let me show you that me able.
Work on the floor, let me show ya. Banana that me have ya. From the head to the toe, me want touch ya.
You want hear how you ball out. Let me set the mood till the morning night. Me not stop till you alright. Baby, let me say that me want ya. Believe me when me tell ya. Me not stop till you alright.
Lamba lila lolo me want.
Samse, la malala, samse, lila. Every girl I pray that samse, la malala, samse, lila. Every man I see that
she agrees, she agrees it.
In a private, she won't keep it.
Late night, me I feel it.
When me turn your back, you are feel it.
In a late night, me I feel it.
When me touch your back, me I feel it. Yeah. Let me set the mood till the morning light. Me not stop till you alright.
Baby, let me say that me want ya. Believe me when me tell ya.
Me not stop till you alright.
Lamba lila lolo me want.
DJ Bunduki.
Will you make a fit on that don't? It's a coupe in the like to break in and see Kwaku onga onga. Sabu it's your own. Maliza mimi kwa nini jamani. Kama wajuma basi mutajabu gani bro. Salima hata kima pensi anataka bro. Makumu Avelina bada kumpa gari eti anita. Nguvu sina
kanisa tu ah, nikaokopa mapenzi tu tena usi
nini siku ya kiyama
kama Diana
kwa simu cha jabu kashingo
ai penina
nataka mapenzi nataka po
Girl, pick up your mazabe Picha fase, wanga kisera Wanga kwakea Ata chata moko
Umenipukutisha, umenacha kama wege Umenipa ugonjwa, kama ule zege zege Sina ata sumli, ya kununua chipsi zege Nikianza kulia, machozi ya najaza debe Debe, imani na itaji la moyo wako sikulijua Mungu litaka kipato kakimbia Ulijopata kile ukitaka chuka zingua Wewe, umetapeli wa mapenzi misi kujua Aiwe, basura wa moyo wangu mama ndiye Ulie niacha mimi njia pata Umeondoka na moyo wangu mama Wakati mwezako nilisha kupeta Ulipenda kufosi, hata kama sitaki Kani bando lako lako Unataka laki Umesha nifilisi Eti au nitaki Sawa mwana kwenda Mini tapata Mungu akipenda Sasa, umeniachia mdeni Kwa yule mama siku zani Kumbe ulikopa galosheni Na umbuka ukuru Umetupaji wa gizani Kisha limenipata mimi We mbona una shukurani Na umbuka ukuru Kichwa boga zuga zuga Paka daga na shindwa kukopa Madeni ulo niachia na shindwa kulipa We mansura Bata, umeondoka na moyo wangu mama Wakati mwezako nilisha kupeta Ulipenda kufosi, hata kama sitaki Nani bando lako la kutumia unataka laki Umesha nifilisi, eti au nitaki Sawa mwana kwenda mini zapata
Mgeni ya kila mchana hii Okongo ololo alisina hii Uru cheri wakanarua hii Kayole kangemi ya digithura hii Hini ya wadhi uango na haso Wadhi wanatambua utamu chabada jasho Bidi unapiga toka Monday to Friday Weekend ikiingia na kupata kwa dance flow Stress tupa kando wacha wasiwasi Mwendo ni wapole mbio ni farasi Kata kiufundi ni kau na shona nguo Kata ni kama kiuno yako ni makasi Haya tuende kazi
Take me back to the streets where we came from Katika iningo mayamta Mr. DJ, pull up the tune iningo mayamta Iki kugamba wejirushu sikifunge iningo mayamta There's no love like the one in the streets Ningo mayamta
Watch it soft, you wanna figure out why. All of my haters, what they want me back behind. Cause the bone to me, I'm a grind. In a head, no, but I'm gonna dive into it.
Just dive in, don't make your sins for Jaja guide me. Look how me run and me just dive in. 2 5 from and I'm rapping that. Look how me gun just a wine and touch. Timothy that give me that one chance. Just one and me a jump
right now. Domino dance. Nimekuja na ubaya. Marapa wame jeme wame asa kunigwaya. Na speed moto sana boss ash me ni fire. Na me de prior ah. Nina pendwa na my fans me ni wire ah. Ya umeme amna hata haya. Kubisha na na meme so ah ah. If the hell I wanna help then I'm never gonna stop. I believe this my state and I'm headed to the top. Blessing to my father Mr. Abraham Nyagada. The senior in the ladder you better.
DJ Bunduki.
I love the way you wind up.